rapa pa rapa pogwe asangu niga niga pamba kageno babjiza angsi ngo yonjeze ngo maho abana bagumenye kene mu kidongo
zinamu zinamu
zina nanye
zinamu zinamu
asangu niga se
zinamu 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 zinamu
zina nanye
zinamu zinamu
asangu niga se
zinamu zinamu
Panda tira nka sinai panda likuru nka twiga amani naga taiga ndasharira nka bukaka ngiwo mu kigo tapapa ngo tajira mukwa turazina magoro chiga yabare magoro niga ukira ko tatsika twara kuri ya chiniga ngo yashamo yenda kuruma murya isanga nyitima gwe gwe samuniga se sha turazina mazina gitugo ruciga abitima ngo hazabo babitemo biniga mu barece ngo hazabo baraze kweniga nga kwa mubyina umwana wanyu wa muniga bombo mujunwe nyonda muzindi so ruciga ngona munonga nabanje umukaha rubuga tudrese sigara ngo haza hamwe njaga ngonda batetemesa haza nko muyaga ngo fuka mangu shabire nyewe ni pasta mutandebo kanjoga kubandi rasta ngo ninye ndabasinga kugite nyuguta ngo muri ciga fro nyewe ndi master ngo muri hip hop nyewe ndi superstar ya Asamu niga se
zinamu zinamu
zina nanye
zinamu zinamu
Asamu niga se
zinamu 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 zinamu
zina nanye
zinamu zinamu
Asamu niga se
zinamu zinamu
zinamu na samu niga mwana wa mpungu aine chiniga aine no busungu ubire muranjuma ngo nyonje chihungu ko kanduje mwana mbire ngo mujungu wanyita mikomisho ndagutero mu nkungu iwo kubasa ngo teke mwa kadabu samu ndi mubi nkaturo ko kuzimu muri kunyanga ngo nanyihamo buzibu na usaferi ndamuterera kasimu tuganire hanse giye bizibu na munongo mubire bwo bururu giharabona mu gacintu cenduru
Zinamu zinamu
zina nanye
zinamu zinamu
asamu niga se
zinamu 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 zinamu
zina nanye
zinamu zinamu
asamu niga se
zinamu zinamu
yo it is asamu niga 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 wagwan hans production zo changamu yo ha turaba tuhanjire